Here's another one.
Here's another one.
Hey, yeah, yeah.
Some touches.
When I say me, I'm sorry. But I need a way, babe. Well, you say me only so that's enough. Putting you money, I'm proud. Mono na chere wa be. Please usiseme meshini kana. Mono umegeuka singo, moyo wangu umeukaidi. Tafadhali kuwa jingo, kwenye moyo kaushaidi. Wenichukulie kama mtoto, mengine ni mapito ya ni changamoto. Nikadogo bado katoto, nikisema nitafute kama mdogo. Futa taswira, hey, nyuma tulofanya na uwe. Punguza asira, nimekosa tafadhali unyere. Futa taswira, hey, nyuma tulofanya na uwe. Punguza asira, nimekosa tafadhali unyere. I'm saying sorry, sorry, sorry sana. I'm saying sorry, sorry, sorry mama. I'm saying sorry, sorry. Sababu ya kusema kwamba ufai. Najua nilikutesa my love. Na ukaona bora wende mbali na mimi niko hoi. Oh love, hukutaka kuendelea pata maumivu. Kweli ni uzuri wa sura, ulinichanganya mwanzo. Nikadata na wenye visura, akumbea mna majabu yako. Ukinona unakunja na sura, utakini una karibu yako. Au nimempiga teke chura, ilikuwa ndo akiri yako. Futa taswira, hey, nyuma tulofanya na uwe. Punguza asira, nimekosa tafadhali unyere. Futa taswira, hey, nyuma tulofanya na uwe. Punguza asira, nimekosa tafadhali unyere. I'm saying sorry, I'm sorry ma. Sorry sana, say sorry. I'm sorry sana, sorry mama.
I'm saying sorry.
Sorry, sorry mama. Yo, imekosa mama, naomba.